ni bufuse obumuli nange ka kutonera kamuli Valentine wange nkwagala bambi ka kutonera kamuli Valentine wange nkwagala Esanyu lyabagalana uli omungalino uwe obumuli bufuse obumuli nange ka kutonera kamuli Valentine wange nkwagala bambi ka kutonera kamuli Valentine wange nkwagala akamuli kano kasime sika kuwadelwa kubantegedwa na ikavude kumutima kwange nkula genti nkwagala njagalo chitware inga nsonga nyo kubo kwagala nasi changu weba mekabe balimbie ulwa lero Umoli nebu otoka Beba butoni ranga babuze Chemba mbela na we Amanyi cheba ito kwa gala Msanyu siza bambi yolwa lero Elakati nzi matide Chizude Ola bikonja kalira ndala Simi nyo kakadi kompate Mugambo buli munga bugumya Ola ganti choli chendi Kati nkwata Nywegera ulo achirende Sanyu lya lero Kati nkwata Nywegera ulo achirende Sanyu lya lero Esanyu lya bakalana Ulyo munga lino uwe Obumuli bufuse obumuli Nange ka kutonera kamuli Valentine wange nkwagala Bambi ka kutonera kamuli Valentine wange nkwagala Esanyu lyabagalana Uli omunga lino uwe Obumuli bufuse obumuli Nange ka kutonera kamuli Valentine wange nkwagala Bambi ka kutonera kamuli Valentine wange nkwagala Mwagaliza munange mirembe Era nsaba ne mukama tukwatireko Tujire inga twagalana Nze nawe Mubulungi ne mububi Kati tutambule nga turumya Mbuda ze kibuga Batulabe nga twekunti Magaliza munange mirembe Era nsaba ne mukama tukwatireko Tujire inga twagalana Nze nawe Mubulungi ne mububi Kati tutambule nga turumya Mbuda ze kibuga Batulabe nga twekunti Esanyu lyabagalana Uli omunga lino uwe Obumuli bufuse obumuli Nange ka kutonera kamuli Valentine wange nkwagala Bambi ka kutonera kamuli Valentine wange nkwagala Mulamu wange suvi lyange Valentine wange nkwagala Sanyu lyange chama change Valentine wange nkwagala Mutima kwange love yange Valentine wange nkwagala Mtu wange suvi lyange Valentine wange nkwagala Mulamu wange suvi lyange Valentine wange nkwagala Sanyu lyange chama change Valentine wange nkwagala Mutima kwange love yange Valentine wange nkwagala Mtu wange suvi lyange Valentine wange nkwagala Mulamu wange suvi lyange Valentine wange nkwagala Sanyu lyange chama change Valentine wange nkwagala Mutima kwange love yange Valentine wange Mtu wange suvi lyange Valentine wange